masuuliyiinka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxay kormeereen saldhigga booliska deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay oo muddooyinkii dambeeyay ka socotay dhismaha ballaarin. Wasiirka amniga koonfur galbeed iyo taliyaha ciidamada booliska gobolka iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka iyo masuuliyiin kale ayaa kormeeray saldhigga iyo qaybaha kala duwan ee deegaanka Awdiinle. Gudoomiyaha deegaanka Awdiinle ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanka.
Sanadkan maana iyo lamada kun iyo labaatii afarta bilitum ilaa maalintum ilaa ma hoogdo walihani booqday wifdi oo hogaamiyow wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed iyo taliyaha qaybta lixdamaad iyo taliyaha qaybta booliiska. Walisanglanaa wasiir adii wifdigaba maana arday hadhawaada ha ka dhawaada arday degmada Awdiinle, ha ka dhawaada meel ee lasiinka jeeli, ha ka dhawaada meel mayla raayis shaabsha iyo maamul shaaba maana arday dowladnimada mayla raayis iyo kooyo kiidin iidanka faraxsan runtii mayla raayis wali jeelada fadney inay mayla raayis booqashada sii wadan oo habadeedan madaxda kalena mayla raayis 30 kilometer oo baydhow iyo Awdiin dhatiyo meel nibadow war ha booqdo kor eedidanka farhasagna marka hadal badan kala mayla raayse yaala wali arday ka koobday hadhowaada eedidanka farhasagna kooyo kan maana arday kamaas.
Ugu dambeyn taliyaha booliska gobolka ayaa isaguna geestiisa ka hadlay isagoona madasha hadal la kooban ka jeediyay
saldhigii oo la ka dhisi dig Awdiinle saldhigaas oo mayla raayse mar dhowna la furo doona yaa tweeyo hambana intii uu aragna meel marahay sidii oo nay meelay saabeenisa taaladiis marahayti intii uu aragna saasan taaq han boqani marka alxamdulillaah meel fayle marahay geeb geebu dhamaadi marka hadii ilaahay ar biyaajidun biyaajida way fadaanay hob ilaahay diin intii uu nay meelay saar jeedgeeyo naq on coin marka way buu meelay gudoomiyi degmada meelay idiidan kama siinyo intii uu meelay saani dhaway degmada Awdiinle.